anataka kujipima kwa mimi. Anataka kujaribu mziki wangu, hey. Akiniona tu ananza kungata ulimi. Anatabasa mala na tumachwa lembu, hey. Ah, natamani ni mpate kama inamchata na nimuashe. Niteme mate zake mista nindo ni mchape. Ayaya, sambusa, sambusa zenye piripiri sambusa. Nagusa, nagusa wana posta hiri nagusa. Namrusha kichura chura, kichura chura, kichura chura. Acha aruke kichura chura, kichura chura, kichura chura. Namrusha kichura chura, kichura chura, kichura chura. Acha aruke kichura chura, kichura chura, kichura chura.
Nataka kupiga tigo, piga magoti. Angalia mbele, piga passport. Si unajua fimbo, sinauma, sinauma, sinauma. Nikupatie mogo ya ng'ombe, siumbe nikimix na pombe. Kama niwe gari bofu nikugonge, mitembo nisimamishe mkonge. Nikupe michezo hatari, mguu mmoja juu ya dari. Si unajua mi hodari, taratibu napenda ukinipa sambusa, sambusa zenye pilipili sambusa. Nagusa, gusa, gusa anapostahili kugusa.
Namrusha kichura chura, kichura chura, kichura chura. Acha aruke kichura chura, kichura chura, kichura chura. Namrusha kichura chura, kichura chura, kichura chura. Acha aruke kichura chura, kichura chura, kichura chura. Nipe mapenzi kama yote,
yote,
ili nisiende popote,
yote,
nisichague yeyote,
yote,
nione kama matope,
tope. Nipe mapenzi